kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.
Njafla mulu jude mwana kwen kusudu mwishama. Kasi bisture zitia galo sigina kwechanga. Zinga kunyizi zafe tulera tukanye nsonga. Sivya kuwa noli mulungi nyo banji wabasinga. Mama zimfute
kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.
Sibya kuwa noli mulungi balala fesi bazijinga. Nga kungulu balungi na emunda valina na mjinga. Sibya kukwana chana kwen kusude mwechama. Ababadiba nifasa kati mamu batimiki namba. Mama zimfude
kusude mwechama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusute mwechama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.
Madla face mpisa neyo natural skin. Juzi wanko waga nyango kubia mine ya jini. Na oga na katonda wange kubani nawe dini. Sembila wanonko lagi love ya jitini. Chino chama you have to remember. Same sajeo akwa galato siklimba. Long time ago nakulaga na kwegomba. Kufam September, October, November. Paka mo December bien kugamba to December. Ninka kasantino kwa sana na monyumba. This is Raggedy on the dancing scene. Crazy on a mic call me real come machine. Dancing, twisting, girls kiss. Sin. Everywhere me go, people romancing. Man without a girl, you don't know what you're missing. So everybody come join this thing, thing. So
kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.
Tuka yanga chezi nziwe na suku kulaba nali nkunyoma. Silo zanga timwana gwenu kufuna mwechama. Na eke mbade nawe alo mkufunye mwechama. Mfumbile yido mgoyo mvisi mama ngombo davuda. Mama zimfute
kusudu mwechama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusudu mwechama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.
Una have a man, una have no respect. Una have a woman, una have no respect. Like the writing, sad a man, Ibe the mangle. Life ain't easy if you're single. In a music hall, I tell my people, go in the world and enjoy the pineapple. Some of them I call it the apple. Give me the sweet, sweet, sweet pineapple.
Kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.
Raga pana mami na forgive no trouble. Mixing the bass and my little treble. Comfortable in my convertible. With my girl everything is so lovable. Chama song with the band danceable. Making you happy not miserable. See the DJ scratching the turntable. Girls and the boys sing out excitable. Everybody is free, all the girls touchable. Take it from me, I'm not a desperado. Me no like no top, no mambo bado. Coming from far from Colorado.
Kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga. Sikulimba kusudu mwishama. Oh mama newe buliba danti sigina kwechanga.